meɗen godi yande joni terminta capantati studio kalangu habaru je fulfulde kor jawone modon ni ele habaruji di endan ni tawama hon himbe gollobe do endan faabaade jeewobe faabaade leedi men ndi enda golleji ngon ngaddi ende jaddu ko ngon ngaddi endan faama ka sanne dum wonno ko horjo leedi mohammed bazoum halde mabbe kenyan kikide en nana hala makko non ni faawade joddu kon non ni deputy dido be gala e laamu kay won ko jami ministre kawjido ndenagu leydi kay sogeji kay ministre kawjido be leydi niger be ngara suudu sawar deputy be gambe pamene himbe dum watto en tera no gaje lew novembre ko jabbi dum en yewtare men pinande studio kalangu haltana hala noy watto ko himbe heba tokka laabi jojjinaade ko hisede himbe nyaw coronavirus wakkati himbe gonno nata mobilaji faaya jahale e dum lati chaddum en nanan dum sumana amadou janganta habaru je fulfulde nani yarno kale ko e kibaruji ni horje leydi niger mohammed bazoum wadi hawrter hakkude mudum e fawar joni horebe hono pelle kanyen sarusuji golloji lati dukona ni hono o holli wiide keni hono kambe ben endan der golle mabbe no wodi ko wala no faame kaw wonno jawdi mo goltira kanyo e kulantaje kewde ko hantabe tokki labe kewde tokkaydu mohammed bazoum nani hala ka wadi ka sedde e mudum ko bandiraba min television mawdum leydi niger ati
itaano duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasu pelle balliroje himɓe tawaɗe ɗo enden leydi niger nder mum 1 pelle lasu e jeenayi ka en tan bindi kaali to ceede ɗe gonno gollira woni noon ɗiwanan ɗum en sarusuji gomnati du ƴewtintoɗe golle kolli ko ɗuuɗa nder pelle ɗe enden gonɗe no ɗow tanu laabi kawjiɗi filla kokkol himɓe lumaku majji fa handen ɗuuɗa nder majje gonɗe no ɗow tanu dimma ɓiɓɓe leydi niger kanuɓe naata golle nder pelle ɗe enden faadu ba ardangal nokkuje majji rafi windude holla e andinde gomnati dimma ceede e pelle ɗe enna gonno gollira waddi ko gomnati wawa andani dimma ceede gonaɗo no tefe dow inde leydi niger gam wallirde himɓe kam fudu e dimma golle gaɗaɗe gam mbani golle ɗe enden gaɗama gi'ol majji hoya
e local devient peu lisible
noni député ɗiɗon wonɓe e le parti mbiteɗo MPN Kishinkasa ɓe ƴami ko watta ko ministéruɓe ɗiɗon gara noto suudu sawar député ɓe ƴande ko hani waɗede ɗum du konnan talkunuɓe joƴƴinintoe nde suudu sawar député ɓe inno capantati lewru novembre 2021 e endan ɗum waddi ko fande goto mabɓiter Aliona Mata o holli o wi ɓe jiɗana ɓen gara kollaɓe noyi wonno waɗi to endan hono tera noga e jeɗɗi lewru novembre ko ƴaɓɓi ɗum région mo Tillaberi noon ni ɗum du konnan ni fawara joni ni kamɓe député ɓeɓe ƴamaynani ministére kawji nder reedi leydi men Niger kañum e ministére kawji ɗo ndenagu e sogueji wara haala ka enna
ce que les nigériens veulent
ko ɓiɓɓe leydi niger jiɗi ndene e ndenagu leydi ndi amma wona kanƴum waɗa e laawal ngal ɓe pellano député ɓe nder golle mum en ƴewtinaki gollal gomnanti ƴamde ma nodda ministére je kawjiɗe ndenagu e sogeji haalande ɓiɓɓe leydi e ko waɗi arande fo gam ɗume waɗi ko ɓiɓɓe leydi niger ɓe pellire e jaɓe gongaje saabe ɓe gaɗi mburtaki ma wiide jamrayi hunde manere ɗiɗaɓel ngel moy en pelli ɓiɓɓe leydi niger ɓe moy en kokki laawol e fa hannden ɗume gomnanti anni wadde dow gaɗol sariya waɓɓe barongol to iruɗum fillito
kadenaalio namata député noon kaldude e fane bandimi moukhtar hammad dofi o endam noon ni leydi niger kañum e leydi norvége ɓe joƴƴinino illunoga e jeena lewru octobre 2021 ɗero goɗon to fawar joni fedde leyɗe duniyaru laatigol wodi lamba ujunaɗi ɗe keme jeego e go'o ɗum du konna ɓe mbi no watta ko taweni hono lekkoliji e janggoɓe lekkol tawaɓe nokkuji laati no wodi bolwol e kaɓe keɓa ndeno fa wooɗa ɗum du konɗan waddi ko fawar joni renugol himɓe endan kan tan wawi waddede kono ko lekkoliji ɗi keɓa jaaha yesso e ler région mo sahel o endan neɗɗo kalɗo inde leydi niger mbiter abdou abbari o holli wiide ke lekkoliji ko watta ujunaji joyyi kañum won ko mabɓa ele nokkuji ɗen endan ko watta janggoɓe lekkol ujunaji keme jeɗɗon kawon hetta yaade janggoya le jandeyi ɗi endan jangguinoɓe ko watta ujunaji nogaye du konɗan kay gon galano keɓa wadde golle muɗum en ɗum du konɗan ni ɗerol ngol ngol yahama ngol tabintinama to enɗan dow fedde sawara duniya ndu endam fawari joni ele habaruji ɗi endan no tawa hono ko watta bitigaji sappo e jeegom kañum woni ko wullile luumo to endan tawa ɗum waɗana keña kikiɗe endan ɗum waddini ko fawari joni gouverneur région endan yeehi ndaaro wi noy woni ɗum warri o yewtidde konda e luumoɓe wiide keɓe kakkilo sane e nokkuji ɗe e guluji tawaɗi no woni hande nde endan saabe Allah e majjundu fa hannden wakkati mo kalte o famaka guinan noy woni no arɗe enna ko boni e muɗum hono foti Issa Moussa gouverneur région mo Tillaberi e mo Tawakay ha yewter makko e Abdoulaye Aoussok.
Nous sommes venus ici suite à
en garana do Allah e ngul hite ummi do fa nyami kwato butugaaje sappo e jeego miden don wadde hisabu famde gineji bonande lumobe be mi wari hollude mettorgal bernde yaade to lumobe be bononda o hewti nimbe tawa kenale wakati dabunde kenduli no para sebe mabba butugaaje mabbe dube njomta boggi hite kuran fu miden ken hawrude jawdi jewde no min babirta singude kampani kawjo todo lumo gon bako no wodi kulle godde de min kanti dai miden don e kaldal e minister kawjido filla lumako on heba lumo gon mabbite do ko yawi e noy cede hawrirte wadde kawjotodo lumo
la societe qui va gérer le marché
noni fawar jondu kon nani hono lord loctorore wulwetengo zane wona le commune rurale mo kokoru dun ko region mo Tillaberi no endan mota ka enani hono kenyan en har yande tati won ko kawula dun du ko na won ko fawar jondu ko na himbe wulbe anda ka moy en non ka no be ngana do mo teje nay e be jogi du ko na kaborde bonde dun wonno ko sido kalangu noddi suba ko hebi kibaru ton enda e der wuro woto go non waddi ko fawar joni be bi du ko na himbe be anda ka moy en non lati be du ko na be ngadi hono kuljinol sanne yaade himbe wuro go enda kanye lumo ta der lumo gon sabu lumo wuro go enda alarbar fu e go nyama ele habaruji ni ko ta fawar joni studio kalangudo enda ni en kalan hala coronavirus ko lati du mudum bidni enda enda leydi enda kono fawar joni no andana dum waddi ko faande fedde go jojjinam ga tokkitaade nyangu enda e noto ko tay droit mago wadanga dum sabi ni fawar jondu kono be ngadi jonde gam batte be jeewa ko heba wada ciagal ton enda nani ko faande be teedo docteur Renon Jambou lati kanyum won kawji do fi ko darto sermes hono andal mudum nani ko halni talata Abdou Bahar e do fi ko be ngadi hawrne mabbe ko wurti der mudum.
Depuis le début de la crise, le ministère illa
ko hunde fuddi ministère hawjide cellal jojjini fedde latire kanyon ko tokkiti todum do fu der majju no tawa hono samu kawon hojobe nyawbe endan warde hopitaluji to himbe sawurte yaade sermeste nyangu yewete warde to himbe tufoto e hor mudum en dum funi be dum hawra wakati din yewtino to dum weddu yar dum fu ko bur fu fondetade e gollal gal kan woni nokkuje to nyangu yewete no heewi san e leydi no wala masinaaji ko tappantati ko jojjina ko waawi yitude walla kay hore mu jonka himbe jattu fu o tan heddi der ministere no wodi kure kewde sanne kure dulati de hande de godde majjen do no bona gan himbe galan duuda yaade tufu wade se hi sama do himbe hember bura himbe jeego ko wonno tufo den ne kay huno ko lati no hanta himbe je ngarta hakkili mu hara tugangal en
sifi e que les gens se fassent vacciner
nani fima kawon hono batu kollol nyoli ko watte der leedi men Niger dun endani fuddama kenya subaka dun stade general seyni kunche tiagal mudun du konna jamma on wiama jamma bibbe leedi Niger nyotobbe endan njeyi kollowi nyoli mudun sinuji himbe hebbe du konna njeyi fotto e majjum nonnon bandimbite do rabia may kanu kandu yehi to endan nan himbe be enda ko jeewi nyoldi ko halnimo
ah de gonga minani beldum hirogo kadendu kulle kese gattama der sigila lumo kollol hikkagol hana du hikkata hitani fu de endari himbe hebe no gara meden cembindina be du ko be gaddi be kolli du fu no begini
une très belle chose une belle soirée
hiro arano mabbe go enden ni hilawol gul beegi nake sanni dun lawol du fa handen min gi'a nyanyal umatore leedi meden tawabe der golle de wombe no mikkintina himbe sina tawaji o yaadi yeggitanede miden gatta tammude du ko dun yarete yeso der balde fima koride de
lawol an aranol ni komi wari fima minani beldum du kulle kollaade de fu mido welti sanne hano mi borno kaddule mabbe de joni mi yida jodaade sen mi so oto daroyde
yardo andudo ni fijay pirto balle leedi men Niger hono dendor ko ete duro dum enda hawtaade e dembe naadu kono mbi en soro nonnon langa odu kono hunno ko watte kandu kono fijo pirto balle leedi men Niger no dum wayirte woni no wade neddo hawra naadu kono jamaare hawra langa odu sey neddo nanga ko nga gota nga jogongal no jiggira gota nga ko wada duro ngo enda waddi ko faande mbete lawan abdou kamon horejo langa leedi men Niger o halani himbe dum on langa o enda wakkati mo salamatu kadir landimo
Langa fijo non go darmun dum durwata dum libudira pelle didi himbe en pottata gan darude uran do hebude didi nabi en libande wakati du wodi mo ittante fottande fu de redu leydi Niger wala fu to langa o enden wadataake illa fil ajal himbe gadata durwo go enden der kirirde mu neddo fu wara holla nyanyal e sembe mu yeso jamaari surbaabe no dari sengu no jima no kella difa min gaduno durwo amin langa arano gan tefudo urdo nyanyal zender lati nokkure dida bere to min gadi fijo amin go min en nata du fijoje julde 18 december gatteedi fu joni min puddi min kebay fu balliran don min dina amma langa o enden ni no wallira ummatore de enden holla nyanyal mu de andan
jeunesse de s'affirmer.
Yewtere men pinna hande haaltana haala hono caɗaale ko woodi gam batti tokkitaade laabi ko rento himɓe hisina himɓe ñaw coronavirus e ley jahalɗen endan ɗum waddi ko fande ni en jewtidi e goto mbiyeteɗo fawarjen Abdoul Aziza ma Bilal latiɗo kadi o ɗiɗaɓo hono compagnie goɗɗo go jaaro himɓe jahaale o wi hunde endan ko saɗɗini ɗum woni himɓe mabɓe hew fu ƴottana e guure ladde ɓe pamanana walla ka fa woɗi yewtere makko e fande mbiteɗo hono Rafika Taher nani ɗum komin pirte fulfulde
ono kampaniji adoji himbe he are mubbe no yara no wartira noy gondo odon tokkirana himbe ko watta be do tano labi joinaadi gan hisinde himbe nyaw coronavirus era mu
le passager
warobe do enden no nato loreji amin di enden dudal en fu himbe ci'e redu leydi no de en dari dum hanu yilaru firta ko himbe wadanu do labi di enden jottaki dudal mabbe fu wakati be gari natude loreji amin fu miden yamabe be gatto cummode de miden godi du kuje to be lota juude mabbe miden godi gatare de be molmire juude mabbe dum wadino wakkati ko tufobe kure hisinde himbe nyawgu gari der company amin o foto dirbe he mabbe du fu tufake
ko faire cette vaccination
der loreji modon di cummode de no tilsi himbe gattode na
dès que vous venez au
to himbe joba ko kettikeji mu en min bindi min gatti du fa handen himbe miccintinabe do tanade labi joddinade di
c'est ces mesures barrières
der jahangal odon tokkiti e darude ko watta himbe ornake cummode deena
sur la route
der jahangal fu aw yobe loreji din enden no gada bawde mu en fu min bawa gatti yewobe dal loreji din fu no wodi himbe du e ko e mu en pirta do nafaka nawtorade cummode de enden himbe be kay no gatto cummode mu fadde loreji din enden wurtade tesamiji amin di enden denni min kalante himbe min ela du Allah halli sabe
de loreji modon di burto wake leede yasi fadde majji natude leydi Niger himbe talki cellal benno ciotine nanowe
miden kollitabe be jahabe tufe kure hisinde be nyawgu enden miden biabe du be do tano labi joddinaadi dalila nyawgu enden wodi leede yasingom burde leedi Niger hokkude sembe himbe gatto cummode be enden
odon bowi fottude salotobe do tanade labi joddinaadi na
bien sûr kon
gonga miden bowi hude iri mabbe misali nyande gon goddo wari sodude tikemu fadde makko yobude cede den sey o jamika de tilay non neddo tufama ko nata loreji amin di demmi jabimo mi wi'i tilay fu wala der majjum no wodi du fa handen ko lobe hanu nyawgu enden fewre ni non wala
si cette maladie n'existe pas.
E do enen woni ko habarimi e fulfulde tili hande fa Allah hettunen jangto non do habarimi e fulfulde studio kalangu kedi jamare nan don daade mudum e lay kibaruji di e hawtade am mi to assalamu alaikum mbalanta jawwal mi accidi e hawa usman ngado kandu kon habaruji de gal hausan kore studio kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joyi do radioji di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi Niger.